teddi faydi hono kala asawere hande Mamadou Sama Seyko na wondi do Oumar Waygalo yewtere hertanade sukaɓe active des jeunes namin biyam bisimilla mabɓe jam ñalli Oumar Waygalo
a ñalle jam sembe sukar selli kori
basi wala Oumar Waygalo jawno fere ko jonda mi lembaso hande ne
aywa sembe kabaruji di andi sembe seko hollitinde wiide dum wone kalna ko nayri bangal ñawmo nuddata coronavirus wattu jono le beme andi de no natta hani rentirade yewtere meden nuddirte minima gindedu dum waran dum yowo do majjun e garanti minire birki sembe cel kanko noddirte do papu djufo dali adno heddikile o do ñew noddirte do covid-19
jawno fere mbiyon wattande hakkilo mudu bangal coronavirus dum woni mbiyon bangal ko wiyete application de ko sukabe bamako dawri yalla faba de gouvernement leydi mali habude o do ñew bondo
non jatu wori sebe seku be koliti widle o do application ado way rentade wattu jono pama nokkule do o do ñew woni e gallure de fa kebe famtar kedde mo kanko noddirte do mohammed fofano yo kanko wonde landinade o do golle ko mo sifido hen
wattu fuso wonto jimi immaade yaade ewa nokkuje to mi hana yardi tagal do application ana wayi supade nokkuje futo jabbormi application o hollata neddo golliroomo sa njido wattu fu application o tawe nyalande o mo haja humpintinede wattu fu misali o mo wayi holludema adado yimbe nyawbe anditabe bankoni balligu horebe lambe humpitiddeme gollidide ame woni ko min kasindina
jawno fere anda o do wattu nyaw bondo o yobbe kay min mila wiide hebi en jamde
non jatu wori honno fulbe mbirino tan so dañay bora tan dañata beltido wobbe do kolliti wiide sina daña mbatirado du so daña mo mafe mudum weli wobbe kay kolliti wiide wattu jorano goddi hebude hen kalisi jatu dun kambe ciottobe ko noddirte maskiji fa yotto ko noddirte juude ko noddirte gel hydroalcoolique
bon mala gel alcool woni mi soro wol tudde tay ko hinare fa sakko chol gangaji ciottami joni mi nyaloma fu mi wawi hedde tembere debbe sappo gango
asawere hande nay lewru avril hollitindi wi yimbe ko yaata chapan nayo me go kanyum be do nyaw noddirte do coronavirus ya e mudebe kollitido goto santanaama non suudu ministre humnindu kabar challal leedi meden di hollitiri wiide wattu jono jamarde tinno tabo ko nayri bangal rentade no odo nyaw wordi
jawno fere mbiyanna joni meman hala muinowo sesi demne milaw debbo non
non jaato mo nodreni yato kulbali ila dubi sappo jetto fuddi gollude o do golle nyaloma hande no holliti wiide du wonko wonde hebuddo hen kedden do faccitango mumin sendebu
Nyato Koulibaly ana e terminal gilla suka kumako mo yiino gollende
ila duubi sappo e didi mida moddina sesiji gollangal weli kantan sabe dum wari so mi do wada mi jangowo kany e gollangal wana ko niwi
nga gelle don e wi makko yo duubi jeego joni o fuddi gollende ka o heba henti dala fu
bo fola meshe den eden moddina no sesi fu budi manni hawre hande sesi fu hawre bambara so mi moddini sesi nga di fu mi yaha mi hokka patron an moka kan kalisi an ko kebammi ko an itta almusadda an fami do walla innan dum almusaddaji mudum
farde makko tilade jangude yela nyattu yo yirwinde golle mo ingol sesuji mo ndanda e kala surba berobe be golla yella be bamta ko e mabbe
dum nawata en yewtere meden minimag jawanu fere mbi bangal nyaw coronavirus o gorma leedi mali fi dabar gila nyande noga jagam leru mars yalla rewde bibe leedi mali bangal ko wiyete couvre-feu
non jatu wori dum latiki sababu du sukabe ho mbayliti attabiyaji muden wattu jono le ngalure bamako de mabbe kolliti metti mudon di do golleje ngori sanne fa kebe famtar kedden ali sisi aminata jalla
le commune arande yaade faale wuddu gellal bamako ngal gotel won ko mi tayki fay neddo goto wala do lawidi ga dum fu e tawede won sukabe jokolbe yogabe gondube tiidala maw bangal teddinde o do sharia
police ma ngari be bi min tamin natta tagal ko imbitti ko min jalti min gadi gere amen fa iner jam min jihal be fe ko min ko attako heddade cuudi illa futuro fa bete min bowa dum sona min jelta min jaha min banchoyo sedan sona lami be be anda jamma yoga be kebata cuggu soma e mudum en
ande jeli bugu min gartiran bagadaji le bolol titi nyaari chaade noga e idi wontu won sukab jokolbe yoga be gondube yaagol e wartugol le dido dati
sukabe donno e mobilaji mawdidi galado mbaa balan fa ben logo bulare wonde e le cabine mobilaji dinde be balan e laavi bi weltake majjun ko nammi police en jehi ton ko bamoyde be fu fa goto ka fiyama hen nyenden won yogabe suudibe to misire mawne to police en sabi be pamani gollangal Allah subhanahu wa wirende en
le wi horejo suud police mali yido dabereji nafa homo fu woni hen omo nada yimbe fu teddina no waawi odo sharia
yimbe galbe ana kani famde di laavi ana kani jokkede nyaw o mo wana fijo laavi di ana laabi nanga benne be te commissariat de police na gendarmerie fa weta ko warta ko dogata so nangama ayo banan dum hatawrete deriji dun sabe majjun
fad odo sharia timude sarabe ana narda sukabe jokolbe fam ko heewi e mabbe wana jabande odo dabe
ah heda legal en ni en nana uddike
wana ko yafide SMBC ko
jodo hewti batte jam meden haani marel muñal tafurna hono fadde
non jati wori wattu jone jaara yotre meden birki sembe caldi
non tigi Umar way gono mbiyan ardibe kabaro bolombe na gonde imadraji yalla fabaade lamkoobe odo habbo nyaw coronavirus
le majjun kanko lamido fedde fema futti le leedi meden di noddirtede Mamoudou Touré burdo anditrede bavier holi tawedo hokki lamo ko yaata milliyoji joy CFA
dokkal gongal dum woni neddo men pio bolongo do tiagal leedi club go wete softan to angleterre ton Moussa Dienepo kango dun wadi faba milliyoji tati kalisi CFA
non jati worri yodo dati lobbi sanne SMBC ko
faande bangal la yewtere sembe calmin mila mayitina wodi de jamanu fere
non jatu wori kanko laminodo fedde no dirte club olympique de marseille no dirte do pop djoufo micitede video dali adna o do neddo jiat leedi senegal di fa pameno wori kedden ali sisi
pop djouf fini leedi chat de hitane 1951 tafoni o ekintino no ballon firete hitane wadi dum chagal ko dum betti ko o lati horaje fedde olympique marseille bande 2005 yaade 2009 kanko woni jo arande lamido odo club ero kolle makko walli club o latare champion France le hitane 2010 chagal dubi sapo e jet o latake ekintinowo fiobe ballon fade makko tawde hore makko le hakkune yimbe ekintinobe figol ballon le leedi France le hakkune yimbe arande be o ekintini ana Joseph Antoine Bell Basile Boli chagal dum o latake ekintinowo fiobe ballon fa heewi hono Desali Drogba Lama Galas Song Pires Coupe Oman Biyik Blanc Nasri Pap Djouf Dakar le leedi Senegal sawroton o mo hanno nabede avion leedi France o yawti talatare chapanti go o lewru mars e dou mali hemereje sababu nyaw coronavirus
tawani adno yarata sa bari katan wajibi deldo mbiyan njaada bangi goddo
non non wori sembe seko e mbiya eden duwo yo tom buramoga holitindi wiide fa hande no nyaw coronavirus o wori no jamarde tinno wattan hore mudun hakkille sar do jettina da kura huno ko madna dale ko kurirda yeso madno no holitira wiide fati o ñaw lañale leedi meden di non wodi sembe seko yotere meden no dirten activité des jeunes okkade ten ka faande suka be fet be ha fi no konandi do no do e sed yotere meden no dirten tous o grande ene wara wattu joni hono université ko be jangata do beme ande do